wiil baa lambarka sirta iloobay u bedel lambarka mayan